Athamaki wa keli, murango wa mugwanja. Nake Elisha, agekiuga atiri, taigua uge wa Jehova. Jehova aigete u, rucio ihinda otaririri, kivava kinene kia mutu, uria muhinyu muno, gikiendagio shekeli imwe. Onacio ivava igiri nene, cia sairi, ikiendagio shekeli imwe. Oko kihingo-ini gia Samaria. Nake munene uria muthamaki, etiranagia na guoko gwake, agicokeria mundu ucio wa Ngai, akimwira u, atiriri, ona Jehova agitua dirisha iguru ri, anga undu ucio wekika. Nake Elisha agikiuga u, atiriri, undu ucio ni ukawionera na maitho maku. No irio icio ndugaciria. Na riri, hau itonyoro-ini ria kihingo gia itura ri, hari na andu ana amangu. Nao magikiurania o mundu na mundu uria ungi atiri, hi, tugugiikara haha o nginya tugakua ni undu ki. Tungiuga u, ni tugutonya itura, ona kuo kuu itura-ini, kuri o ng'aragu, na no turikuira kuo. Ona ningi, twaikara haha, no turikua. Tondu ucio, giukei, tukagwe moko-ini ma ita ya Suriata. Nao, matuhonokia, tuture muoyo ri, tugiture. No maturagai, tugikue twehere, magikiroka gukira na mairia niguo mathie kiraro-ini kia Suriata. Nao makinya o nyumirira-ini ya kiraro kiu kia Suriata ri, magikora hatire mundu ona umwe. Ni undu Jehova ni atumite mbutu cia ita cia Suriata ciigue mururumo ta wa ngari cia ita, ona mururumo ta wa mbarathi, ota ari mururumo wa mbutu nene muno ya ita. Nao, magikirana o mundu atiri, hi, muthamaki wa Isiraeli, ni ato hakanireire, hari athamaki a Ahiti, na athamaki a Misiri, niguo moke, matutharikire. Na tondu ucio, makiroka gukira na mairia, makiura, magitiga hema ciao, na mbarathi ciao, na ndigiri ciao, ona kio kiraro kiao, magigitiga oro uguo, ota uria giatariye, magikiura, niguo mahonokie mioyo yao. Na riri, hindi iria andu acio a mangu makinyire nyumirira-ini ya kiraro ri, magitonya hema imwe, makiria irio na makinyua, magicoka magikua fedha na dhahabu ona nguo macirutite kuo, magithie magicihitha. Ningi makihunduka magitonya hema-ini ingi, makiruta indo ingi kuo, magithie magicihitha. Magigicoka makirana o mundu na mundu uria ungi atiri, tutireka wega. Umuthi ri niguo muthenya wa kuheanwo uhoro mwega, na ithui no gukira tukirite ki. Tungiikara o nginya hindi iria kurikia ri, uru ni ugutucokerera. Tondu ucio, rekei tuthie tukahe andu a nyumba ya muthamaki uhoro uyu. Tondu ucio, magigithie magita aikaria kihingo kia itura, makimahe uhoro, makiuga atiri, tuthire twakinya kiraro-ini gia Asuriata. Na atiriri, twakora hatire mundu ona umwe kana mugio wa mundu ona umwe, tiga o mbarathi tukorire ciohetwo, ona ndigiri ikohwo, ona ciohema twacikora oro uguo ota uria iratariye. Nao aikari acio a kihingo magikianirira makiheana uhoro ucio kuu nyumba ya muthamaki. Nake muthamaki akiarahuka o utuku, akira ndungata ciake atiri, riu ni ngumuonia uria Asuriata matuikite. Ni moi ati turi ahotu, na tondu ucio mathiete makoima kiraro-ini niguo makehithe na kuu githaka-ini. Makoiga atiri, hindi iria mariuma itura-ini ri, niguo twi magwata migwate tucoke tutonye itura. Mundu umwe wa ndungata ciake agigicokia akiuga atiri, ndaguthaitha ureke andu amwe manyite mbarathi ithano thiini wa iria itigarite, o icio itigarite itura-ini. Na atiriri, icio itarie o ta kirindi giothe gia Isiraeli kiria gitigitwo giikarite guku thiini, na igaikara o ta kirindi giothe gia Isiraeli giki gikuninwo. Reka turekie andu makarore uria gutarie. Tondu ucio magikioya ngari igiri cia ita hamwe na mbarathi. Nake muthamaki agikirekia andu marumirire mbutu cia ita cia Asuriata, akiuga atiri, tathiei mukarore ulia gutari. Nao, magiki maru mirira, o ginya magiki nya jorodani. Na atiriri, kou jire ineguwade, koi ulete guo, o na ido iriasuri yata matete, malei henya ine. Nao adu asio, male ketio, makihoduka, makihemudha maki uhoro usio. Nao adu, makiumagara, magitaha ido kiraro ine kia asuri yata. Na todu usio, kivava kemwe kenene, kia mutu muhinyu muno, kia dagio sekeri emwe. Ona sio ivava igiri nene, sia sairi, ikedio sekeri emwe, ota ule uge wa Jehova wa atalie. Na kemudha maki, agegetua ate, munene usio, eti ranagiane kukogo wake, aikalia kihigoge itura. Nao adu, makimura agiriria, ohau kihigo inekeu, agegekua, ota ule mudo wa gai, oigete. Hede iria mudha maki, aikurukire agithie halewe. Na goe kinyatere, ati uhoro usio, ogetuweka ota ulea modu usio wa gai, ere temudha maki. Ako iga oo. Atirere, ivava igire nene, siya sairi, iko imasa keli emwe, ona kevava kemwe kenene kia mutu, ulea mohinyu muno, kiumese keli emwe, oko kihigo ine, ya Samaria. Ihida, ota lere, rusio. Na hede eo, munene usio wa adhigari, agesokeli ya modu usio wa gai, ako iga oo. Ona Jehova agetua dirisha igorole. Aga odo osio wa ekeka. Na ke Elisha agekiuga oho. Atirere, odo osio ni oka weonera na maithoma aku. Na olere, ilio isio, doga asidea. Na guo oguo, na oguo guwa kinyire, ohoro ine wake, nego korwo, ni mamura agere ilie, oha uke higo ine agekua.